poto tation. Anabi Isha kanko e Nicodemus woli. Anabi Isha yoti e Nicodemus. Nicodemus ko inde goddo ko tichajo o janna yimbe. O andi innugo Anabi Isha ko biddo Allah. O inni bidabba Anabi Isha honto woni. Jammago o immi o yehi. O landimo honto Allah woni. Anabi Isha inni o jabimo. Habbo mi yotoma gonga on. Hay goto ala ide lakara. Ma Allah sha wonali bikkun Allah. Nicodemus landimo. Onno goddo wonirta biddo Allah. Sha nawi Anabi Isa yetimo onni bobo no heba mo mari wonki. Sha nyawi kari amara wonki. Ko Allah okorte wonki ki wonki laboke. Sha hebi ki wonki laboki dom anatai aljanna. O inni kala holi do nungo Anabi Isa ko biddo Allah sha holaki amarata wonki lab.